intay gabano macali gabano. Hadalkaagu way malab dawiyo imirti docane muqaal xala casi dayma dayshaad dareen hagaysa garkaya qalbow laxa xabaad gacan ku haysaaye idaraa jacayl bay haye intayga baano macaliga baano. Hadalkaagu way malab dawiyo imirti docane muqaal xala casi dayma dayshaad dareen hagaysa garkaya qalbow laxa xabaad gacan ku haysaaye idaraa jacayl bay haye intayga baano